shout out to Vince on the beat, by the way. Fanya tizi mbogi panic wakiona OG ame jam zogo. Big rappers mwana mna plans dogo. Na staff tikiki buda omolo brand global. Somebody had to tell these guys that wana ban photo. Kusema kweli bongo rapi menilea, but muna legea nandoko mana na wadea. Na sija kosea, but some of you people need a prayer. Bongo rapi been the same ever since mpoteze nguea. And heavyweights I'm doing goma kakitambo. Oh now you know some of you say that drama li ni humble. Na stabishana cause brother li ni fungulia mlango. Then he disappeared, oh squeeze ya tujui zake mpango. Young killer mingiza missing ever since afunge ndoa. Kuna time niliamini bongo hip hop ange yokoa. Sino baya brother, na sikatai unafanya poa. But misi shabiki ya hizo ngoma mpya unadoa. Taking over TZ ain't nothing easier. Wakazi ya nafapewe kazi wasafi media. Brother ni blogger kubonga tu kwa mtandao. Marekani wa kutaki na TZ wamekudharao. Hip hop ya TZ saini kakuseti bubu kwaya. Mekimia wote na fam ngotwe na dudubaya. Mnashinda insta mkipiga picha na lukumbaya. Dreaming about Nairobi juu najua huku ulaya. Na kujia kura juu apa ni raw schemes. Jali mkikunja sura you rappers are not mean. Napiga rumors mashtaka with lost dreams. I love them nilete nura raka Jocelyn. Mekwa kwa simu na hanskana tangu ngware. Kaniomba msamaha nisi kujibu ba na kuchallenge. Rosary you my girl but ustane minda kusare. Talent to now bando skike mtafute babu tale. Cause you ain't had a hit since you talk when I nevi Kenzo. Kakupa fast bure na nsababu weni mrembo. But as far as rap goes awezi kuwa solo writer. Neza side we kuandika na my nigga cholo brighter. Na nimewafanya favor kwa patia platform. Cause Bill Nas of late has been doing the worst songs. Rudy rap bro nisha kutuma booth. Jinako squeeze nana piga pa mba za chuma jukes. Safari ni mbio na nyatari ya usio. Molo akifika nduru kila mahali kilio. Weja dari mwenzio spote ajali sindio. Ata mbogi ya mwaza inajua habari ndio hiyo. Nicki my G mwona ma subliminal diss. Toka mwazo nimekwa shabiki wa your lyrical gift. Pay homage kila wakati but kwa nini uko pissed. Think I'll call him after this song basi kushua kata pick. Your skill level is unmatched but punguza kiburi. You'd be a big star ukijua kuzungumza vizuri. Na wena ikuja jimi kufunze kuunda misuli. Bongo hip hop ni shaka tinga tumifunga kifuli. Lunya my brothers kubali piano juu ina trend. Where Wizzy na convoy ndo generation na defend. Kuna rapper na ito Max. I know you guys are not friends but if you did a song together man that shit is gonna blend. Your guys are comfortable, rappers too happy. Mina sira staki rafiki na staki kupati. Stamina you my G but ambia watu kweli ni wapu lito ile idea ya kaka tujati. Linfanya mbaya bro lakini siku teta. Betu kudhani neza kuwa issue later. And it's not, minataka tu nipatie props. Apo kwa credit andika umoro hali tu support. But ejelishe taka props ipati. Ikitu inaitwa raps ni toxic aki. Industry imejana rot si safi. Wish to rudi siku ngwe hali drop mikasi. Rip to langa Godzilla the boss and trust me. Wana nice kuna OG aki cross me task. Tweets inasema salute and they won't desert me. Tizi na uliza mlipeleka gospel wapi. Mlemlenga jumpendi kimombo kwa mziki. Rap ya kingereza mtaki juisi bongo sahihi. Wasani mnapea hype ni wa wongo na kiki. Natamea vipi mkinyi mamtoto matiki. Kileta beef ni vizuri mwonywe jinsi iliwi. Hakuna country Africa ile miss shikiliwi. Au inchi sifiwi. Last time bongo rap was popi tulikuwa tunasikiza binti kiziwi. Manonga mtu kazi anafanya kazi kuwazidi. Naongiza maji na nika yo maji ni baridi. Mkipanda gazi mnafikiria ardhi ni hadithi. Shichazi ya kipaji ikituwa itaki wasaliti. Hakuna L bila O, double L bila O. Mwingine neza benga omolo. Shupavu amekuja kuwapa mchoro. Wacha katambe wamelala wape godoro. Diamond anafa our sign do mrudi juu tena. Alafu waeke nyote kwa remix ya Zuena. At least wapatie kasite tu vile new tema. Do mweze catch up na vile see you do Kenya. Na feed you that's my idol lapo na usiwezi blanda. And on my top 5 you can take any number. Heri ninge umwa nyoka ningevua maganda forever. Misinge kufa hip hop ingezidi tamba. Big shout out to Vince on the beat, by the way. What up?